Matthew sura sappo aya cappanɗe ɗiɗi e jeweego'o yaaki cappanɗe tati e go'o. Kaanuɗo hule. Gam non to on kulu yimɓe, gam wala goɗɗum on baɗum ɗum omtataake, non ma wala cuuɗiiɗum ɗum suuritataake. Ko mbimi on nder nyiwre mbi'eeka nyalooma, non ma ko nanɗon to am e suuɗe mbi'eeka e njayri. To on kulu warooɓe ɓandu neɗɗo, amma ɓe mbaawata waruki yonki maako, seyni kulon onɗon baawayɗo halka ɓandu e yonki fuu nder wuro hiite, naa colon ɗiɗon e coore yamde go'o? Fuu e non walaa ko gootel maakoy baataygel naa e yidde nyaako mooɗon mo dow, ko gaasa ko'e mooɗon ma fuu kalimaaka. Gam non to on kulu on ɓurii coloy ɗutkoy. Ɗo en nani annabi Iisaa nyamri Yeeso e sembiɗinki ɓerɗe lilaaɓe maako dow iri torra ka ɓe nattata, dow iri caɗeele ɗe ɓe nattata. O wiiɓe e njayri to ɓe kula. O sembiɗini ɓerɗe maɓɓe dow kaanuɗo ɓe kula. O wiiɓe to on kulu yimɓe, waato tokkulol yimɓe haɗa ɓe huuki kuugal ngal o hokki ɓe. To nanki wiiki ɗum yaarayɓe Yeeso ardiiɓe, ɗum yaarayɓe Yeeso laamiiɓe, ɗum fiyayɓe, ɗum warayɓe, waɗa ɓe nganya huuki kuugal Allah ngal o hokki ɓe, ngal waajinki habaru kisndam diga hakke e kiita Allah garayka. O wi'i to ɓe kula yimɓe, ko nde yimɓe torrayɓe, yimɓe mbarayɓe, yimɓe nganyayɓe, amma o wi'i to ɓe kula, o holli ɓe kaanuɗo ɓe kula, naa neɗɗo ko naa yimɓe. O wi'i ko o wi'iɓe e suuɗe ko nder nyuure ɓe mbi'aka e njayri, ngam o wi'i walaa goɗɗum ombaaɗum ɗum omtataake, walaa bo goɗɗum suuɗaaɗum ɗum suuɗititaake. Ɗo e holla e njayri goonga Allah ka wanginteeka, walaa ɓii aadama kaɗayɗo goonga Allah nyamruki Yeeso, walaa bo kaɗayɗo kuugal Allah nyamruki Yeeso. Gam no o waggini ɓe to ɓe kula torra, ko bo to ɓe kula yimɓe torrayɓe ɓe barayɓe ɓe, gam kuugal ngal o hokki ɓe. O holli ɓe kaanuɗo ɓe kula. O wi'i to on kulu warooɓe ɓandu neɗɗo, amma ɓe mbaawata halkuki yonki maako, seyni kulon onɗon baawayɗo halkuki ɓandu e yonki fuu nder wuro hiite, waato Allah wonɗon. Annabi Iisaa e waggina lilaaɓe maako wiiki to ɓe kula yimɓe, ko nde yimɓe mbarayɓe, ko nde yimɓe halkayɓe, gam wi'iki goonga, gam waajinki habaru belɗum. O wi'i to ɓe kula, gam neɗɗo waaway wara ɓandu ndu'u amma waawata halka yonki maako. O wi'iɓe ɓe kula Allah baawayɗo wara ndu ɓandu nden halka yonki nder wuro hiite. Gam non bandiraaɓe am, to gonɗaa fuu to a torre gam a tokkuɗo annabi Iisaa, sey nana ko annabi Iisaa wi'ata ɗo. O wi'i taa hulu, ko nde ɗum warete, ko nde ɗum halkete, amma joga imani maaɗa, joga hoolaare maaɗa. Hulu Allah baawayɗo halkuki ɓandu maaɗa ko bo yonki maaɗa nder wuro hiite. Gam to en kuli neɗɗo, en nganyi tokkuki laawol Allah, nyalnde jaango o taƴanay en kiita halkere nder hiite jahannama. Amma to en kulaay, en tokki laawol Allah, ko ɗum warii en, Allah hisnay yonkiiji meeɗen yaaki aljanna. En anndi ɓalli meeɗen ɗi'i ɗi nyolay, amma yonkiiji meeɗen Allah hokkay en ɓalli kesi yaaki aljanna. Gam non bandirawo am ta hulu. Gam to en kuli, en ganyi tokkuki lawol Allah ngol kisdam, en kalkai. Amma to en tokki lawol Allah, ko dum wari en, ko dum halki en kisai. Gam huluki Allah, uri ko dume mangu. O hokki be misalu o wi'i, choloin, didon e chore, dowiam de go'o. E jamanu mabbe, e wodi choloin, chore tekoin, gam yimbe nyama. Ndembo e zamanu dum, koin nawa, e koin don, e dum soda koin, e shede setta. To e mohola be, fi dum wala daraja, dun yimbe njawato, amma fu enon, Allah, e yidi dum don fi. O wi, koin don choloin, mbarete koin konde, e dun nyama. Allah, e andika makoin. Allah, e yidikoin. Allah bo, hanko tagikoin. Konde yimbe ngiakoin, bo na ungotum. O wi, lilabe mako. Hama gasa ko e mabbe, kalimaka. Bandirawo am, hani anden, mangu Allah, e teddungal mako. Memu gasa hore mada nana. To dun jamima, kobo dun wima, limuka, awawa ilimaka? Awawata, amma Allah, e anti gasa noe, ko lasol noe, wani do hore mada. Gamnon, se a anda, Allah e iduma, Allah bo ida kalka, ko lasol hore mada, Allah ida ngol halka. Afama, ng Allah tagima, ng Allah hokkima ndu bandu, ng Allah bo hokkima yonki. Gamnon, se kulamo, hanjung annabi Isa wi ido. Hani kulen Allah, tokken bo lawol mako, na kulen netto, nganyen tokkuki lawol Allah. Gamne netto ondiri bawde fu, gamne netto hallani netto fu, o wawata o wadana netto ko Allah wadana imo. Gamnon en anda, en kula Allah jomu bawde fu, den en gada ko o yidi, en gada boko hani, to en gadi non, en kebay barka Allah, gam o wi'i, gam non, to on kulu, on uri choloin lutkoin. Ene en giya tagadi Allah en jawano dum, amma Allah e suglano mardindin don. To annabi Isa e hidi holla en wiki, en uri dabbaji, saman to yeso mako. Yonkiji meden, e odi daraja, to yeso Allah. Owi empuri choloin, daraja. Gamnon, se en anda. Allah ida kalken, nderkita mako. Amma yidde mako, emokere mako, e yurumende mako, kisen. Allah dautana en, kulor mako nder perde meden. Allah bowalla en, umunyen, nder imanu meden. Dum gatten, dum tokkuki, lawol Allah. Nder chubol meden, dun subuki, mbellanen Allah bernde. E lawol holaki annabi Isa mo oliloi. Kisna et oen, diga hakke meden e kita Allah garaika nyalnde jango. Jomirawo walla en, jomirawo sembidina holare meden, jomirawo sembidina perde meden, gamdaro den e sembe, e munyal, harre irde nder imanu meden. Amin.